nice to kiss, baby.
Yani kama ningepata nafasi ya kuchagua kwenye dunia nzima, bado ninge kuchagua wewe. Nakupenda sana, umepata nafasi ya kutanua kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart, Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha ananado like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo, umeni mada, unavyonipeleka ananado. You're my painkiller, paracetamol. Nakupenda mi amor, I'm in love.
Every time, boy, I think of you. Anything I go do for you, no matter.